madaxweynaha Mareykanka ee haatan xilka haya Joe Biden wuxuu ku dhashay gobolka Pennsylvania 20-kii November sanadkii 1942 kadib wuxuu u guuray gobolka uu ilaa haatan degan yahay ee Delaware sanadihii u dhaxeeyay 1916-kii ilaa 1916-kii jaamacadda University of Delaware ayuu ka bartay culuumta siyaasadda iyo taariikhda ee loo yaqaano History and Political Science kadibna wuxuu shahaadad kale ka diyaariyay jaamacadda loo yaqaano Syracuse University College of Law ee ku taalla gobolka New York qalinjabintiisii kadibna muddo kooban wuxuu ku shaqeeyay xeer ilaaliyanimo shaqada siyaasadda wuxuu jaanta soo saaray sanadkii 1970-kii markii loo doortay xubin ka tirsan golaha degmada Newcastle County ee gobolka Delaware sanadkii 1972-kiina isla gobolkaasi ayaa laga soo doortay waxaana ku biiray aqalka sanadka Mareykanka isagoo xilliga da'diisu ahayd 29 jir xilkaasi sanadkana wuxuu hayay intii u dhaxeysay Januari 1977-kii ilaa Januari 2009-kii Januari 2009-kii ilaa Januari 2017-kiina wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeen November 2020-kii waxay dadweynaha Mareykanku u doorteen inuu noqdo madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka xilkaasi uu qabtay Januari 2021-kii madaxweyne Biden wuxuu bishii April ee sanadkiina dhaafay 2023-kii ku dhawaaqay musharax u taagan in muddo xileed labaad loo doorto doorashada November 2024-ka balse cadaadisiisu soo tarayay oo kaga imanayay badi mudanayaasha Kongareeska ee ka soo jeeda xisbigiisa mas-uuliyiin kale oo isla xisbigaasi ka tirsan taageerayaashiisa qaarkood iyo qaar ka mida qaaraan bixiyayaasha taageera xisbiga dimuqraadiga oo dhammaantood Biden kula talinayay in uu ka fadhiisto tartanka kadib markii uu soo baxay saluug laga muujinayo da'diisa oo weynaatay iyo awoodda hadaltabintiisa oo aan ahayn sidii looga bartay iyadoo lala xidhiidhinayay daal ku yimid dhinaca maskaxda aawadeed wariyaha CW ee aqalka cad Betsy Wudukutwara ayaa u warramaysay Scott Waterman oo CW ka tirsan waxaana ay tilmaantay cadaadiska Biden ku kallifay in uu ka haro tartankaasi doorashada
We know that he has been under extreme pressure from leading Democrats as well as ordinary Americans over the weekend on Saturday there was a small demonstration in front of the White House demanding that President Joe Biden pass the torch More than 25 lawmakers, Democratic lawmakers, have asked him or have conveyed their concerns publicly about the viability of his candidacy.
waxaan ognahay inuu cadaadis badan kala kulmay hoggaamiyeyaasha dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale dadka caadiga ah qaarkood in ka badan 20 mudane oo kongareeska ka tirsan ayaa ka mid ahaa dadka ku riixayay inuu ka haro tartanka maalintii sabtidiina waxaa jiray mudaharaad kooban oo ka dhacay aqalka cad hortiisa kaasi oo lagu dalbanayay in madaxweyne Joe Biden uu qof kale u baneeyo musharaxnimada xilligaasi Biden wuxuu ku sugnaa aqalkiisa ku yaala gobolka Delaware oo uu joogay tan iyo Khamiistii markii xanuunka COVID-19 laga helay
A large part of the Washington political circle had been speculating that he might announce it this weekend but nobody knew for sure until it happened
sidoo kale waxaa jiray guuxa isla dhexmarayeen dadka siyaasadda ku dhowdhow ee ku sugan Washington oo ay sheegayeen in madaxweyne Biden uu tartanka ka harayo laakiin qofna ma ogeyn xaqiiqada ilaa galinkii dambe axaddii shalay uu isagu shaaca ka qaaday Joe Biden oo haatan u muuqda in geedigiisii siyaasadeed ee muddada dheer iyo marxaladaha kala duwan soo jiray uu ku soo gabagabeynayo dhammaadka muddo xileedkiisani ma aha madaxweynihii ugu horreeyey ee cadaadis xisbigiisa kaga yimaada darteed uga hara tartanka muddo xileedka labaad waxaa la xusuustaa in madaxweynihii 60-aad ee Mareykanka Lyndon B. Johnson oo isaga laftiisa xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeday uu ku dhawaaqay inaanu mar labaad muddo xileedka isku soo sharixi doonin doorashada Lyndon Johnson oo xilka madaxweynenimo qabtay sanadkii 1963-kii markii la dilay madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa doorashadii dhacday 1964-kii ku guuleystay cod aqlabiyad buuxda ah balse muddo xileedkiisii koowaad ee madaxtinimada wuxuu wajahay caqabado badan oo soo food saaray dalka Mareykanka sida dagaalkii Fiidnaan iyo kacdoonno gudaha oo ka curtay oo cadaadis ku keenay Johnson iyo xukuumaddiisa xaalado badan oo isu soo tarayay ayaa keenay in mas-uuliyiin badan oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ay madaxweyne Lyndon Johnson ay ka soo horjeesteen senator Egan McCarthy oo hormuud u ahaa ololaha lagaga soo horjeedo dagaalkii Fiidnaan ayaa ku guuleystay doorashadii Israel reebka ahayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa shir weynihii xisbiga ee 1986-kii ka dhacay gobolka New Hampshire ka haritaanka tartanka madaxweynenimo ee Lyndon Johnson waxa ay keentay in ku-xigeenkiisii Hubert Humphrey uu soo galo tartanka xisbiga dhexdiisa ee musharaxnimada madaxtinimada waxaanay musharaxiintii badnayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ku loolamayay ku keentay waqcad ay ku kala qaybsamaan taageerayaal badanna ay ku lumiyaan taasina waxay keentay in doorashadii lagaga adkaado oo uu soo baxo musharaxii xisbiga jamhuuriga u tartamayay Richard Nixon oo noqday madaxweynihii 70-aad ee Mareykanka haddaba maxay ku keeni kartaa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynihii xilka hayay uu haatan tartanka ka haray ku-xigeenkiisina uu inshaaray in xisbigu iyada u doorto musharax madaxweyne waa kan maxamuud xasan musharaf oo ku nool gobolka colorado ee dalka Mareykanka
xisbiga dadkii ugu waaweynaa inay durba taageero u muujiya Kamala Harris ee gabadh dhinaca demadow ka ah dhinacna eeshiyaanka ah dhinacna dumarka ah ma la tartami kartaa Donald Trump oo nin cadaana ah marka waxyaabaha hadda soo baxaya waxaa ka mid ah in dad badan ay ka fikirayaan qof kale oo cadaana in la keeno oo Trump sidaa kula tartama laakiin dhinaca haddii laga fiiriyo delegate-ka ama shirkan dee soo socda oo ka dhacay Chicago ergooyinka halkaa shirkaa ka qaybgelaya oo gobollada waddanka kasoo jeeda waa ilaa 4,700 baa lagu qiyaasaa oo iyaguna dee go-aankooda leh marka sharci u ogolaanaya Kamala Harris keliya la doortaa ma jiro free waxay u yihiin marka maadaama madaxweynihii uu ka haray qofkay doonaan iyagu marka inay doortaan
xisbiga jamhuuriga laftiisa ayaa u arka fursad ay doorashada soo socota kaga guuleysan karaan Kamala Harris haddii ay noqoto musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuqraadiga sida uu tilmaamay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga
in badan oo siyaasiyiinta xisbiga jamhuurigu waxaad moodaa inay aad ugu farxeen inuu iska tegay shaqada oo murashaxnimadii ka tanaasulay taasoo waxay u arkaan inay u fududahay inay ka adkaadaan Kamala Harris inay ka adkaadaan waxa awal ku adkayd in siyaasi contentana ku jiray siyaasadda si kasta oo hadda ahaan uga dabatimi inay ka adkaadaan xoogii shakibaa ku jiray laakiin hadda waxay is leeyihiin aad bay ugu fududahay inay Kamala Harris ay ka adkaataan
waxa la filayaa in musharaxiin badan oo dimuqraadiyihii ayse soo taagaan kuwaasi oo laga yaabo inay Kamala Harris kula loolamaan musharaxa xisbiga dhexdiisa ee madaxtinimada halka musharaxiin badanina ay isku soo taagi doonaan jagada musharaxa madaxweyne ku-xigeennimada